Zimbinda mamadoda usefikile umfana omode umfana ugqoko sayisiyena umfana washaya number kwajabula amahotman abamaziyo bathu Jovity abamazi kangcono bathu Mr. Asambeni kanti ke thina esimazi kakhulu simbiza ngoTswarelo lona ke okhulumayo umlaleli ufiso elimuzika uphuma lapha kwa Entity Music abafana abashaya isigubu kakhulu kodwa ke mina ngithi suka lapho Asambeni manje no Jovity sithi danko.
As you la, here is your boy Magoli, the black Chinese. Get on, we in the mix with my boy Joey T. Singa fela wana papa Ratalugisa.
Javela in Lee, he has some being mixed. He found an army in a juvity. Go, washa.
bafowethu uDJ Mangosh lona from Inator Industry and you're listening to my boy Jovi T. Awubajovu badokotele nje ayami hashtag umculo omnandi.
Louis, it is style. When I watch I van table chavela in. Lay, it as I'm being mixtape. Hey, Panga no me, Nachoviti. Go, washa. Thank you.
Hello, all of you fools. I'm DJ Mangoshlo from Inator Industry, and you're listening to my boy, Jovi T. I'll watch over by the hotel in Jayami. Hashtag Mtulo Umnandi.
indaba madoda usefikile umfana omude umfana ogqoka usayisiyena umfana washayina number kwajabula amahotman abamaziyo bathi ujoviti abamazi kangcono bathi umr asambeni kanti ke thina esimazi kakhulu simbize ngotswarelo lona ke okhulumayo umlaleli ufiso elimuzika uphuma lapha kwa-NTT music abafana abashaya isigubhu kakhulu kodwa ke mina ngithisuka lapho asambeni manje nojoviti sithi danko yababa lento. Ah,